felon. Wagwan, cross empire. Jiwa fumi sengali kolia chivele. No swaga limiti mpita stamina bebe. We boom, batulite haka mkuwe kelele. Basaja we bakula chite bava kumabele.
Tukia patu hita na bullet. Boom, tukuba na beita hot target. Boom, we are born one of them pan market.
Yeah. Oh, tarudi mama yako.
Leka mchirabe, yeah. Kakati, kakati kamchirabe. In. Leka mchirabe, hey. Katuba vimbe kwa leka mchirabe.
Leka mchirabe, kakati, kakati kamchirabe.
Another problem.
Leka mchirabe, katuba vimbe kwa leka mchirabe.
Give it to them, leka kusiba musipi. Ate wa wumba na waje mubutiti. Keka noka time, katuka mekumubisi.
Yeah, yeah, of course.
Musi chupidi jifa tuja muzi digiti. Omu gazi gazi kati yube tapikiti. Zaga ziki, zaga ziki, 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 ziki. Di movie dalo wabalala muli mubichi.
Twaba kudeko, bonna bonna bali batu kudeko. Twaba kudeko, ngaba kudeko.
Joey Landa, kamchirabe, yeah. Kakati, kakati, kamchirabe. Le kamchirabe, hey. Katuba vimbe kole kamchirabe.
Le kamchirabe, kakati, kakati, kamchirabe.
Another problem.
Le kamchirabe, katuba vimbe kole kamchirabe.
Eno, jiwa fumi sengali golia chivele. No swaga limiti mpita stamina bebe. We boom, batulite haka mkuwe kelele. Basaja we bakula chite bava kumabele.
Jukia, patu hita na bullet. Tukuba, na beita hot target. We are born one of them pan market, yeah.
Oh, tarudi mama ya.
Musi chupidi jifa tuja muzi digiti. Omu gezi gezi kati yube tapikiti. Zaga ziki, zaga ziki, 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 ziki. Di movie daro waba lala muli mubichi. Le kamchirabe, yeah. Kakati, kakati kamchirabe. Le kamchirabe, hey. Katuba vimbe kole kamchirabe,
yeah.
Le kamchirabe, kakati, kakati kamchirabe.
Another problem.
Le kamchirabe,
another,
katuba vimbe kole kamchirabe.
Soundboy.